Adesua ɛtɔ so nnan. Meyɛ Japanni.
Mary, wofiri he?
Mefiri Japan. Meyɛ Japanni. Na wo nso ɛ? Woyɛ Asantini anaa?
Daabi, menyɛ Asantini. Meyɛ nkranni.
Woyɛ osuani anaa?
Aane, meyɛ osuani wɔ Cape Coast suapɔn.
Saa, me nso meyɛ osuani wɔ Legon suapɔn.
Wo firi ɛhe? Me yɛ Japanni, Asantini anaa daabi nyɛ nkranni, osuani, aane, suapɔn.